Records. Vibes.
Yo. Dumra. Tell me. I'm on killer piano man. Nakula madenge that we never met. Nadandia senke adi jamane. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa. Yo. Yeah. Abracadabra bassi magic ni mic. Niko stungo mainafanyo zirai. Impromptu uku mambo ni vilai. Bitch ina kill, ayezi kuwacha high. Iga ava sezi tolerate. Wana kula pension, adi za mavet. Hakuna ma mission, adi unweza bet. Ini my intention, siti na wase. Yo. Izabe, izabe inaweza. Amakuru ni meza. Una gun piga mtu ma pressure. I'm on killer piano man. Nakula madenge that we never met. Nadandia senke adi jamane. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa. Yo, yeah. I'm on killer piano man. Nakula madenge that we never met. Nadandia senke adi jamane. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa. Yo, yeah. Kona kona kora, na kokora kona kana kani kora kora. Kana kani kora kona kora, na kokora kona kana kani kona kora. Ona do osha mtu na pesa, mtu asikupe ma pressure. Kauna do pesa, mtu asikupe ma pressure.
Izabe, izabe inaweza. Amakuru ni meza. Una gun piga mtu ma pressure.
I'm on killer piano man. Nakula madenge that we never met. Nadandia senke adi jamane. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa. Yo, yeah. I'm on killer piano man. Nakula madenge that we never met. Nadandia senke adi jamane. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa gallery. Pictures MP pia dikwa. Yo, yeah.
Some tuna pesa.